a classic. It's terrible loving. If loving you it's a mistake, you're my favorite mistake. I love you, boo boo, and this is for you. Listen to me. Usitafute mganga kwa maradhi ulobeba. Yes, zidisha mabatu mara saba. Ulikonipenda iwe zaidi ya jana. Binafsi na kupenda
wewe moja na nyama mbili. Oh, oh, oh. Mbele ya macho tena sioni, asaliwa moyo ni wewe tu. Wewe tu, wewe tu. Wa upafunuko wewe tu. Wewe tu, wewe tu. Wewe moja na nyama mbili. Mbele ya macho tena sioni, asaliwa moyo ni wewe tu. Wewe tu.
Ziwe na kupenda pasina wewe miso mzima. Na kupenda mbaka kiyama. Yeah. Apalizi sambaswe pasina wewe sijalala. Usingizi waniruka aina kupenda. Damu ya kwechanganywe na yangu kishe pimwe. Jibu litakuja lile lile sababu twapendana. Tazama macho yako na yangu yakitazamana, umejaa kwenye roho yangu. Oh my love, my love. Kuna muda napata goosebumps ukiniita tu. Vipi tukibaki wawili? Oh, I can't control myself. And I'm with you, baby. When I'm with you, sugar. Ahi.
Wewe moja na nyama milioni.
Maneno na shida tulizopitia leo. Yeah, ningelikuwa sina upendo tusingefikia leo. My love, ako yuma ya gani bani. Yes, my sugar baby, oh, ako yuma ya ni baby. My sugar baby, boo, boo, boo.
Wewe tu, wewe tu, wewe tu, wa upavunuko wewe tu, wewe tu.